Ntera kukwata mzindalo guno nga nsomesa. Nabadde wa kusomesa wano sawa mukaaga. Allah nangerera nga bakama bange bano banzinzeeko nesobola kujja mu budde. Mukirize mbakaka sente olwaleero sigenda kusomesa. Allah lwali batuwadde obuwangaazi nja kusomesa. Nina pointi emu yokka. Mpite afande Kano Okei Rukogota ajje ayogere gye muli. Era ebigambo byange njagala bigamba Kano. Nammwe abasiraamu mubiwulire. Abaganda bagamba olaba buuliriro waabowo ng'owoomunaku okunkumula amatu. Afande, njagala okkirize oba ogaane, abantu bano bonna si ba EDF. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Abakakasa nti si ba EDF bawa Afande takibira. Afande, abantu bano si ba EDF. Naffe tukakasa nti tetuli ba EDF era teriyo olunaku lugenda kukya nga tuli ba EDF. Kankugamba ekigambo kino nga n'abantu bano bawulira. Emmundu mwina nyingi n'ennyonyi eziyita waggulu n'ettanka, naye temulina busobozi bulwanyisa EDF. Abalina obusobozi obulwanyisa EDF be bantu bano, be baseeka abawalimu. Lwaki? Nti EDF is an ideology. Ntegeera. Entegeera tebagirwanyisa na mundu. Entegeera bagirwanyisa na kusomesa. Njagala okukakasa Ssekakyoba ng'ambye akagambaawo ne ng'amba kanzije nka kugambe ng'abantu bawulira. Abakoze omulimu gw'okulwanyisa EDF be bano. Lwaki? Nti bwe bajja wano ideology ne bagitegeeza abantu. Naye mmwe mwewaana nti mmwe mukoze omulimu ogwo. Njagala bakakasa nti abalwanyisa EDF be bano. Singa okusiima kwaliwo, bandibadde ate si muffe mwe bakwata nga bagamba nti tuli ba EDF. Bandibadde muffe si be batta nga bagamba nti tuli ba EDF ate nga ffe tulwanyisa ba EDF. Afande, tubasaba mukole omulimu ogusoboka muskuriininge EDF yaani n'abatabuligi be baani. Omulimu ogwo si mwangu olw'okuba nti aba EDF bafaanagana naffe abaki? Abatabuligi. Enfaanana yaffe tuyina ebirevu, n'aba EDF bayina ebirevu. Engoye tuzikendeeza nabo bazikendeeza. Kiba kyetaaga bwongo bungi okusobola okwawula ono ku ono. Obwongo obulwa bwe ŋŋamba kwe kukwatagananga ne minisita, kwe kukwatagana n'abakulembeze b'obusiraamu basobola okutuusa ku kituufu nti oyo gw'oyagala okukwata si y'oyo gw'oyagala okukwata ali bw'ati. Ebigambo ebyo mbimugambye bannange? Kati njagala mbabuulire Afande Kano Okei Rukogota yaani. Agenda kujja mu maaso gammwe ayogere gye muli. Kano tukolaganye naye ebbanga ddene. Abadde agiŋŋamba nga ŋŋamba giri myaka etaano kwena. Nga tumanyaganye naye, agenda okujja mu maaso gammwe ye yakola ripooti empandiike n'ebigambo okujjayo Sheikh Yahya Ramadan Mwanje mu kkomera. Olunaku Allahumma amin. kano okeyirukogota butwa musinka na yatugamba nti mwagala ki femaso gete twasaba iya dolwa tano lwa sente wabula twamugamba nti twagala kulaba basiramu baffenga bali bweru natugamba nti mbakakasa abasiramu bajja kuvaayo mukomera wabula process by process waita kasera mpawe kaga timu ya kwatibwa ne Sheikh Yahya nevayo Sheikh Yahya nasigalayo nga tushikola mukchama ekiyitiridde era abamu atubuuzanga nti lwaki mukola ebintu bino mukama lwaki mbikola mukama abasinga obungi temwamanya na koti yata Sheikh Yahya yaliwo ddi naye ffe nga tukola process by process era Sheikh Yahya navayo mukomera bweyavaayo mukomera abatatwagala bagamba nti Yahya agenda kunga abantu bekalakase mutadde waaki yagamba ekigambo nti bana abakwekalakasa bajja kukubanza amayinja nga tebannaga kuba balala ne tusituka naye e Masaka baali batuganya ogenda ne Yahya nga bagamba Yahya agenda okungira abantu nagamba nti bana abekalakasiza sekamiradu kaluma ajja kuba bodyguard wange ne sekuritare jeno wa jamii ya dawa salafia ayubu nyende Allah musasire ne tugende Masaka nga tuwerekera Yahya Ramallani mwanje eji yatukakasiza natugamba nti ne Seka Kamoga agenda kuva mu kkomera waita kasera mpawe kaga Seka Kamoga naye naavaayo Seka Kamoga olunaku lwe yavaayo baali bamaze otukakasa nti bagenda mukwata bagenda kudda mbakole ki bamukwate naye buli we twatukanga nga batugamba nti the way is clear era nali omu kubawerekera Seka Muhammad Yunus Kamoga mpaka wakaawe Seka Muhammad Yunus Kamoga bamuta yankubira essimu omwami oyo naŋŋamba nti njagala kulaba ku Seka Kamoga gye sibayitidde ono agenda okwogera mu maaso gaffe yagenda mukomera n'alambula Seka Muhammad Yunus Kamoga nga tebannamuta era nayogera naye maaso ku maaso n'abaako bye yamusuubiza nze byataŋŋamba era Seka Kamoga bamuta naŋŋamba ntwale wa Seka Kamoga ne tugenda naye mu motoka ne tuyingire wa Seka Kamoga natufumbira ekijjulo ne boogerezeganya ne Seka Kamoga era n'amukulisa ekkomera oyo agenda okwogera mu maaso gaffe njagadde ebigambo ebyo ajja okwogera mu maaso gammwe nga mutegedde ani agenda okwogera jazakum llahu kulla alkhair wa baraka llahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sebukkano jangu oyogerere abasiramu
abakosebwa emirimu gyaffe bwe muri nsinkana bwe nti bwe nfaanana bakadde bange abeekitiibwa bamasheke abali wano bashekat amelat ate okusingira ddala mukama wange ate nga ye asembe wange honorable Janet honorable Minsa Kabanda gwe tutambudde naye ate gwe tulikukora wamu emirimu honorable Minsa Kabanda muteekamu ekitiibwa nnyo ng'omwagazi w'eddiini ye ate omwagazi wa kamanda in chief wange wamu ne revolution yaffe ndi wano kubanga ndi wamwe ate nkikakasa nti muri bange amanya gange kano okay rukogota omukuru byayogedde wano Sheikh Miladi ebikwatagana ne Sheikh Yahya Mwanje ebimu mu bibuze Hajjat Amina Makumbi kubanga naye namu sinkana ne mugumya na nkwasa ennaku nnyo nebaza Mungu wamunamwe n'abakulembeze bamwe bamasheka abali wano n'abatali wano omugenzi Haji Ayubu Nyende mukama amusasire bye yasobyako atamuwe jana amuwe ekirabo ku birungi bye yakora bannange ab'emikwano ndi wano okwogera ebintu bitono kubanga bingi babyogedde nti ndi wano okubeera nammwe nga bwe twabeera wamu kubanga abamu mwanjokya ebibuuzo mu lukungaano olwabeerawo nateete nze naliyo abamu munzijukira omwaka gumu n'ogwaddako eno COVID lwesajje ne munsaba bye mwansaba byonna ne mbasuubiza nti nja kubitwala ew'abakama bange nga ye CMI Chief of Defense Forces ate nga be babitwala ewa Command and Chief. Nsanyuka nnyo nti Mungu yakkiriza mbeere omutume gwe mutuma mbeere bridge orutindo wakati w'abakulembeze bammwe n'abakulembeze baffe aba security boogedde ku butujju obutujju temuli batujju sandibadde wano sandibadde mu batujju era ebigambo Sheikh byayogedde nti mmwe mutuyambye okufufugaza abatujju mujjukira nti nze nabyogera enateete emirundi ebiri gye najjayo ate ffe mu UPDF mu doctrine yaffe enzikiriza yaffe nga yewaga enkola gye tukolamu emirimu tukkiriza ne ssekukkiriza nti mmwe maanyi gamffe bwe tubeera nga waliko abantu bammwe be tukwata amawulire tugajja mu mmwe naye bwe tugenda okubakwata wabeerawo abantu abalala ng'emitwalo n'emitwalo be batubuulidde tukwate ne tutabanga nti amawulire amangi ge batuwa si matuufu ate kaakati ndi kubakakasa ngenda kutikka ekiri ku mmeeme yammwe era ndi kukikwata ne ku kamera nkitwalire bakama bange kimu kyemmanyi kyesibuusabuusa Command and Chief General Yoweri Museveni tayagala mutulugunyizibwe era nze bwe mpulira nti omuntu baamuwalanye ku lw'ekirevu kye eche wange chize era nange senga ndi nechirevu senga majete gatu kugira okubera nechirevu kubanga chirimu symbolism waliko chechitegeza eche kusifu so nze ndi wano okubabulira nti ndi mutumwa wamwe temutumye mwesitukidde Mungu eyakolengana namwe nange natuyamba netuwangura bye tuwanguddeko n'ebiri mu maaso tujja kubiwangura kubanga obutujju terusinga kubeera omulabe eri gavumenti nnyo naye obutujju bulabe eri obuyisiraamu n'okusinga eri gavumenti so mmwe mwabatabwagala n'akatono so tuli nammwe era kaakati tugenda tugaziya enkolengana yaffe nammwe kyekindeese wano nga ndi mu yunifoomu mbagumye emitima ate mbawe n'obubaka Chief of Defense Forces General Wilson Mbadde bwampadde mbubawe nga abakakasa nti Security Forces tezirwanyisa buyisiraamu kubanga obuyisiraamu bwe bukulaakulana n'abamenyi b'amateeka babeera batono gavumenti n'ebeerawo bulungi nammwe bakadde bange mukama wange honorable minister banyabo ne bakusabosebo mu bitiibwa byammwe mwenna mukisa nnyo okulaba nga mumpulikiza ate byendayidde nti nja kukola Mungu nga ye mubeezi wange nja kubikola nammwe nga mmwe mumpaga nange nga mbawaga nga tukolera wamu nga tuwangulira wamu Uganda eno yaffe y'abasiraamu nga bw'eri ey'abenzikiriza endala ffenna tulina okugibeeramu atayagala agende awalala ate n'ebyokuzaalisa emmaali Operation Wealth Creation ngenda kutika obubaka buno butuuke n'eri omukulembeze waffe Chief of Defense Forces wamu ne Afende Salim Sare n'abali mu Operation Wealth Creation nga tukolera wamu ne Madam Minister tulabe kye tusobola okukola essanyu lyammwe ly'essanyu lyaffe tetuyinza kusanyuka nga temusanyuse taata weebale nnyo okumpa akakisa ate mbaagala nnyo bamaama bange bawala bange banyanazi bange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okutuwagira
seyanzege afande n'emirimu gy'okola eri obusiraamu tetuyinza ffe kukusasula okuggyako katonda eyakutonda akutusasulire naye mu byonna tusaba Allah akuwa obusiraamu tweyanzege nyabo minisita jangu oyogereko eri abantu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo akano lukugota bakusabye okusira mukama tubale kwogerako eri baganda baffe bano bamasheeku mwenna abali wano bakyala bannanga abali ebyo mbalamusiza mwenna mbatoleze salaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu omanyi bwemba njogera eri bakyala bannanga ate mba musanyufu nnyo kubanga ninava mummwe era kyokolaba ne bwenziza era ntudde wali wansi kubanga obusiraamu bwe bukola ki n'olwekyo sirina njawulo obusiraamu bulina enjawulo kubanga omukyala osigala oli muki era nange ndi mukyala nga mmwe lwakuba kati ngenda kwogera gye muli naye kitwabula mu bantu bonna abalala kyobusiraamu bwe bulina engeri gye mukakkanya omuntu n'okakkana n'ogamba yadde ndi mubitiibwa naye ndi muki era nekisigala nga abaami baffe notubawo ebitiibwa byaffe ng'abaki ng'abaami n'olwekyo ffe tetwegulumiza tetukola kyokujyako ng'obusiraamu obuvuddemu nsooka kwebaza pulezidenti museveni yanteeka mu kifo kino nembeera minisita wa kampala n'emiriraano era nsaba allah mwenna munteereka akazaani mwenna munsabire nsobole okuba nga nkiwangaliramu ate mpeereze n'obusiraamu kubanga ndiwo ku lwa busiraamu nti ekifo ky'abasiraamu kyeyaliaga nti abasiraamu mbawadde ki yakiwa hajati minisita kabanda mukyala kabanda nze siri wa mbogo ab'embogo mbakola ki ndi mukyala mufumbo n'abaana nira n'abazzukulu ekyo nno nkyenyumirizaamu nnyo kina abazzukulu nkoze ki nina kati nfunye abazzukulu nina kitegeeza nti ndi mukyala tuludde ayogera byayogera nga tabikola ki era yagala ejja naaye ng'evudde mu bantu bakoleredde kuba obukulembeze bwe obukozesa obubi ate mungu akumma ejjana kubanga abakutaddewo nga yakotadde mu kifo ekyo kitegeeza nti bwotakituukiriza ate obaogeeza emumuliro kuba yakuteekawo oyambe basiraamu banno bwensobola okusevinga yensonga lwaki twagamba nga batandise okukwata basiraamu bannaffe kanveeyo nga minisita nenoonya seeka miraadu nenoonya seeka walusansa nenoonya amaseeka bwealin sobola okwogera nabo nembagamba tukoze tutya okulanga abasiraamu baffe tebongera bakola ki kubakwata era tukyalwanirira we bakwatidde obwereere nga ne gavumenti bwekyanoonyereza naye ebisinga baali bagambye dda nti obiseera ebisinga naffe tuwereetera okukola ki okweyogezaako kubanga twogera nnyo nedda bino bibadde bwe bitiba kutwala obinyonyole nga tusobola kukola ki kubinyonyola nze nakuzibwa bakatuliki naye nga ndi musiraamu era sisobola kwogera ku ddiini yoli nti mbi oba ki naye nga nzikiriza muki mu busiraamu kuba bwe nazaalibwamu bwe nasanga mama wange mwali tata wange era ndi muki ndi musiraamu n'olwekyo nze nkola ekintu ng'eggwanga nenkola ekintu ng'omusiraamu nenkola ekintu ng'omukyalo omukulu mbadde nsaba ffenna byetwogedde wano bingi n'olukiiko lwakusatu lwe tulimu kati nga tusinkana abantu nga mmwe naye tusooke twagale gavumenti naye tugibulire ebituluma abakyala abali wano mwenna mulina ebizibu kubambibamwe kiki ekyo abasinga obungi tulina ebizibu naye ate okyogerako no mutula omugaa nti omwami nno yankoze kino naye nkole ntya kakati naffe mu gavumenti tugamba ti gavumenti tugibanjaki tugikisabe olwaleero seeka alina kyeyogere n'agamba nti abaami baseeka bano abamu betwala ewa pulezidenti namugamba ono ye muyeekera nga naye basiraamu n'ebirevu bakola ki naye n'agamba omusinze nabo oyo seeka walusansa alabika muyeekera neggundi alabika muyeekera waliwo muyeekera eyavaayo oyo tetumubalanga muki nga muyeekera naye abakyala tugambe abaami baffe n'abaana baffe kimuve muki mubuyeekera bannange tudde eri mungu tumusabe asikendereze obukambwe obuli muki mu bantu baffe mu nsi yaffe abantu abagenze ne betulisizaako bbomu si basiraamu musiraamu kiwana asobola okwetta obusiraamu tebukkiriza kwetta kitegeeza nti abese sibaki abafudde ne bannaabwe sibaki fe eyo enjiri gye tutambuze wa pulezidenti munsonyi esi covid Nenga batuba tugamba tugamba obwega sisi twegatte nga abasiraamu kuba ne basiteeka bano bali wano basiraamu ni ate bwe tutuuka emakka twegatta nze nakakola hijja 23 Allahu akbar 23 ate nga bano basiteeka bebakola ki be bantwala nga ngenda ku saaviisi y'abantu abaakolako hijja mundaba nga ndi emakka nga nninga nga kalogo ye nziruka wano nawali nga nzijanjaba bantu era nze nze muntu abadde agenda ne makka obwereere neerwa nkola yange kitegeeza nti baseeka bano bakkiriza bamiraadu bano nti mutumutwala atukole ki atujjanjabira abantu baffe mujja bali ku Dr. Skin Kin ne tubagema ne tubatwala emakka ne tubajjanjaba baali bakoze okuhijjanduza mumanyi naye nga giba mirimu gyekoze ate Mungu nakkiriza naga buli mwaka bakulonde si nze mbasinga bonna naye ate Katonda yansiima naga nti buli mwaka kola ki era mmanyi inshallah kati ne baguddewo covid era bajja kuntwala bano baseeka ate ngende nga ndi minisita naye nga nze nkola ki nze nzijanjaba abantu kubanga buli buweereza bulala nabwo bwekolere Saudi Arabia bwe mmanyi nti Mungu yasiima naga nti ate katukuddize n'obwa minisita ate gwenzaani omuzeeyi gwalondayo naga nti ogwadde obwaki nti mbakyala abasiraamu tulonzeyo gwe genda okole ki okulire Kampala nange mulinga nti Mungu alhamdulillah osasudde mu byembadde nkola ki mu byembadde nkola naye bwe tugamba unity mu basiraamu tubutandikira ku Supreme Council tugamba Supreme Council ne Nakasero ne William Street ne Kibuli lwaki tetwegatta ffenna nga tutunula mu kibula kimu naye ne tusigala nga tugamba oyo we Nakasero oyo weeno oyo weeno kyekitulekedde oluusi n'okwebega nze juzi baali batikkira abasiteeka ba Supreme Mufti Ekibuli bansindikayo nga gavumenti naye nagenda n'okutyantya ne bangamba gwe genda mbasiraamu muggo manyi banaakuvumirayo Mungu nansaasira n'enkala neŋŋenda kwali kwekaza nno kubanga baali bakakuba abantu ku ebiwatuka nga byakamala okukola ki ne ŋŋamba nkoze ntya naye nga gavumenti siginyome sijja kugenda ebwe natuuka wali ne neekaza nenyimirira ne mbatolera salaamu ne maga bannange nvumirira ekyabaddewo ate nga ddala nkivumirira seeka kubiwona akama tewali musiraamu asobola kwekuba ki bomu ne mbagamba abeebisse mu busiraamu ne batandika okumwatula bomu mu bantu mbavumirira era nsaba gavumenti ebakwate era nsaba nammwe ababamanyi kubanga mubamanyi tewali muntu agenda mu nsiko ng'ogamba eŋŋezi tolwanira ki jihadi eri luddawa olina emundu 30 ng'ogenda okukozesa okkuba wa tanka 10 lwaki otwalayo omwana wa munne agenda afiire obwereere abantu be tukutteko batugaba batwala kusoma ddiini mu kusoma eddiini n'abayingiza mu ki nga babatutta abaana bammwe naawe n'okukiza omusajja n'akugjako omwana wo n'amutwala myaka nomale emyaka 7 olabanga ku mwana wo abantu be twajje mu nsiko e Congo aba ADF abaana abamu bawadde testimony babatwala ba myaka 5-6 olumusomesa agenda okola nga bamuwulira enjiri ng'akola ki ng'ayiga mundu bano abaana abato sayizi y'ono ayinza atya okuba nga agenda mu buyeekera nga gwe tomanyi ti omwana ng'ali mu nsiko gwe tobuuza ku musajja nti omwana nge yalagawa n'olwekyo bano abatuwaayiriza olw'okuba seeka agambye tiwebakulaba nga weebikkiridde akatambala kano yadde toli musira mbayizaga nti oli muki bweobukaya bwaffe bagamba ono muki tulwanyise abantu abo abeefuula abasiraamu naye nga si baki era nze nsaba twagale gavumenti eno eriko tuyinza okuba nga situgyagala naye nga yetuliko si kyekyo erijja twagala bagaba balirwanira engule erijja ne tusanga tuli balamu nga situli mu makomera nga tetuli nabafu kubanga seeka gwe basse nali mumanyi seeka Kirevu mumanyi mbadde mujjanjaba nga muyita mutabani wange kuba tatawe yamundekera naye yamuwaayo ntimuyeekera bayisanga bamukoze ki ate nga nabooze kuba nabuuza omukulembeze nti wamukubiro tibangambye ntimuyeekera kwegamba ate nga baali banoonya muganda we mukulu we ne bakubamu ani ne bakubamu omuto n'olwekyo tweddeko ng'abasiraamu nze ndiwo okulwanyisa butujju ate ndiwo okulwanyisa abantu abakwatibwa mu nsobi nga si baki nga si bakyamu nyaga otawo tululwane ffekka bakyala bannange tululwane ffekka tubee tululwane ffenna nga tubanja museveni getumubanja tubanja getubanja obusiraamu abatuze ebintu by'obusiraamu ababigabye tubakwatagane nabo tubageye tumutuwe ebintu byaffe ngaabaki ngaabasiraamu mwogedde ku kya tensi ng'abakyala nze nja bagulira tensi miliyoni bbiri nja ziwaseeka miraadu azireete kyabo sisobola kukwata kamera ngaate abakyala baagala tensi we basomera ezo nja kuzeesibako nze kanzigule era ndooza n'enkyo abaseeka bwana bazza awaka nja zikola ki nja zimuwa sente azireete mugule tensi mungabye miliyoni bbiri amasomero g'obusiraamu gye tuvudde bagoogeddeko tebagataddemu ekigambo ekigala nti basomesa abatujju nakyo kituufu kubanga waliwo abagenda okubasomesa eddiini nga bwe mbagambye ate ne basanga nga bali mu ki mu bibira by'e Congo n'olwekyo abasiraamu baseeka abali wano basomesa abaana obusiraamu mulabe tetuyingizaamu ebyo ate mu masomero ki masomero gaffe kuba nze mbeesiimisa nze eddiini ngisomye nzekka naye kati abaana mu masomero babadde bakola ki basoma eddiini omwana asomye nga muto abeera mulungi okusinga fe abasomye obuki obukulu kuba nze nasomera mu bakatuliki naye nga mbeegombamu ababeera ne muzigundi dalasa zino ne musoma ne mwongera okweyigiriza babasomesa obufumbo temugeze mu zikiraabu ziri za kuyiga webaloga musajja nga muzeefe omusajja tumulogera ku ki ku dduwa na musaala osaalayo bbiri omusajja n'agonda n'atandika okuyitaba ogenda okulaba nga abadde alina ekirowoozo ekyagala okukuzzaako ng'agamba nti ate kati mukyala wange ajja kunyiga nga nkoze eki nze ndi mukyala mbimanyi era nsaba kadda nti mutomuuzizaako sooka omuleke eyo okujyako nga waliwo ekyetagisa eky'amaanyi ennyo edduwa nedda bw'abanga amuleeta nga mulungi amuleete naye waba amuleeta nga mukyamu agenda okucyankalanya amaka yakole ki sibagamye basabira kugaana bazzaako naye tewali asabaga nti nzizaako nzizaako oyo mukyala taliyo ku nsi ayagala okumuzzaako aluwa aluwa abo batono nnyo mulabye tatubawangula ate mwe muzza kumudda ku bannammwe naye fe abatayagala bazzaako bannambeemu fe tusinga obuki era nze ŋŋamba kaŋŋonde mugonzi yadde kati ndi minisita kaŋŋonde omwami wange asigale ng'akola ki ekibi mukama akitwale wala muwulidde bannange ako kange sikabaseeka muwulidde n'olwekyo ekigambo kyange kibadde kimu ekya sakoze muliraano eziri rigisitadi nja kudda wano mbaleetera omuvubuka abasomese oba bwe nnabasize era nja kukwatagana ne baseeka bano tusome ebyassaako pulezidenti yaŋŋamba abasiraamu babanja kikoze tebalina keeke gye bagabanye muki mu gavumenti n'olwekyo tujje tusome bwe tunamala okusoma emitendera baŋŋambye nti miwanvu miwanvu gye muyitamu nze nja gibayisaamu tulugesitalinga ebibiina byaffe tusobole okufuna akasente ako gavumenti keekola ki keegaba ekyo kyo insha allah tujja kukikola ki tujja kukikolako tulabe nga naffe tugabana sente ezi agaba sente z'emiyoga mwami kasolo musiraamu ngaffe olwaki tetumuleeta wano n'abasomesa n'abagaa nti bane mukole bwemugemu mukifune ki era ekyo nja kigamba omukulembeze era ebibiina ebiri rigisitadi mubimpe bateeka mubibawe mbikole ki mbitwale tulabe engeri gye tusobola okweyambamu kuba tetujja kubeerawo nga twedda mabega n'obukulembeze bamusobola mubuyingiremu n'emirimu gya gavumenti abagisobola mugikole ki mugiyingiremu kyensembayo nakyo bannange twegemese covid baseeka bano abasiraamu mbasanze nnyo nze ndi musawo nga bazadde abaana nga gati omwana nge yadde mmaze omuzaate omugema nga nebya covid tebinaba kujja naye ng'ate eddagala liri mu ddwaliro tulikuba buli muntu yenna seeka naggamba mwana nge tomugema polio tomugema tb tomugema neyadde ekintu kyonna kyonna naye nga tewali mukulembeze ayagala kutta bantu mbeegayiridde tugemese abaana ziri endwadde endala ezasookawo tb akafuba mizozi biki ku bakyala abali wanani yali alwaniza ku mwana wa mizozi emyaka gino mizozi bukyamulaba kubanga twamugema polio temukyamulaba kubanga twamugema kati ne covid tujja kutuuka okumukola ki okumukonga olusu kubanga batukoze ki tugende batugemese covid tetugamba nti obusiraamu tebukkiriza twali musiraamu gwe bagaa ti weesule mu nnyanja ng'okola ki ng'olaba mbeegayiridde bwegayirizi covid talina ddagala tugende bakole ki amannya gange Hajjati Minisita Kabanda owa Director Mengo Doctors Clinic omusawo w'abeemakka maama wammwe muganda wammwe jajja wammwe buli kimu kyoyagala kyokola ki kyompita ate nga ndi mukyala mwetowaza ayagala okwogera na buli muntu yenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
alaikum assalaam Hajjati katonnaba kugenda ekibiina kya Jannatugaaya kyategese eddalasa eno Hajjati akikulira National Chair Lady wali awo akwekusala amaluwa aha mukyalo oyo ye National Chair Lady waffe waalaikum salaam oyo atukulira era yeyantumye ge nti ayagala kamera akwate emisomo gino gyongere okusaasaana ekigambo ekyo ate nkimanyi gwe ku saddaaka z'okola ako temuli
seka kansooka ensasule kenti kumanyi kyolinda kyolimba obukoca ekibukola ki naye bwe naaba nfunye insha allah nja kusobola okusonda ku ki ku kamera eyo naye nga nkwebaza nnyabo Hajjati okuba nti mwewaddeyo okukunganya abakyala bano bonna seeka nammwe mbeebaza okuba nti mwewaddeyo okusomesa abakyala naye nga National Concern yaffe gyentyongera okukubiriza yeyokukuuma ddembe ly'obusiraamu n'okulwanyisa obutujju mu busiraamu n'okulwanyisa okutwita abatujju nga tetuli baki nga tetuli batujju n'abaana baffe tubongeremu empisa ng'abaana abasiraamu
na barakallahu fikum tukweyanziza nnyabo era tweyanzege mukirize mu ngeri ey'okugoba obudde insha allah sheeka Ibrahim Kyobe jangu osomese wadde obuuza nze maama obuuza minisita
kuyo